Hi Henry, llévale con ganan. Ya, voy a ver tú eres eso. Bride message Cindy. Na yuko saidi mo tu France onga. We have two companies here. Tuina company ya Cindy, tuina company ya Big Talent. Cindy tayinza kumanya chigena maso mu kampi ya Big Talent. Na vile tuinza manya chigena maso mu kampi ye. So ekyaddeetisa okuba nga zikola idinga, I will not blame anyone. Nti ffe twatuula ne Luba 2 months ago nga twogera ku kintu kya sheno ne tukkiriziganya kuba Luba events yagenda okukola show ne tukkiriziganya deti ne tusalawo n'ebifo ne bibookingibwa buli kimu nekiraninga nga bwe kino tambula okitegeera. Saawa eno nze okumanya nti Cindy agenda kukola on the same day with Kenzo, nze nakimanya on 7 no 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 on Monday when she posted the video. Era awazi kwali shocked, ningamba ha twakola tugenda kola dinga nani ne Cindy. I sat with my management and with the promoter ne tugezaako okulaba batusobola obbikyusa naye nga tekisoboka lwa nsonga twali twa booking dda ebintu ebisinga olimanya ebya media I mean ebya venues and you know security authorities and all of that. So twali twamala okusala already kakati yesterday but one I think the manager Bamita Dennis wa Cindy yankubiddeko ngera mbuuza ekintu ekimu ngera munaye twali twakikola dda. It's not that twakitadde obutesobola okuba nga tubawulidde no. It has been in the pipeline era tubadde tuorganizing ebbanga lyonna nga tulinda lunaku lwa going public kukola press conference kuanveilinga date ya concert ne theme ya concert ne lwaki tukola concert okitegeera. So ne twogera naye era we yakubidde n'adeera ne meeting ne Luba Luba events era naye nayogerako naye namunyonyola ekiriwo okitegeera. So I will not blame Cindy, I will not blame anyone because this is business where you make your plans nga tokambye buli muntu okitegeera. So Cindy doesn't know our plan, we don't know her plans. Kati wali ngeri gyoyinza kugamba mbu ate tumukolako fujjo oba ye atukolako fujjo okitegeera. Yeah, but I think everyone has their fans. That's probably because at the end of the day, we took a band here on Ria Uni Governor Naku. What is that? But I'm Java Jose. So let's all do our best and serve our people. Yeah, Nanga. Yeah, you're Uganda.